It's time for Masters in Music, babe.
MJ Records.
That's the chip, that's the chip.
Smile for me, baby. Yeah. Love us, baby. Yeah. Smile for me, baby. Yeah. Love us, baby. Yeah, hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo yente.
Sijelewa vipi kwa nini unanuna mama. Nisikize mimi hawa wanakudanganya. Chumbaria inongi bila kitungu nyanya. Udambu dambu mwingi kiuno ni bilinganya. Yeah, yeah. Halima, Salima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma.
Smile for me, baby. Yeah. Tabasam, baby. Yeah. Hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo yente.
Tukitabasam na mini tatabasam. Unapaswa kufa mweni zaidi ya utam. Gaga jam, toza ubinadam. Nakula vitamu, anasema vya ram. Yeah, yeah.
Halima, Salima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma.
Smile for me, baby. Yeah. Tabasam, baby. Yeah.
Hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mama mambo.